First class, yo. First class, SGR. Dondo kachopa na jo. One ball, kikolo. Sikumi wa mpesa na joma. Yo, yo, yo. First class, SGR. Oh, na dondo kachopa na jo. Bana boy kikolo, nilisikumiwa mpesa na jomo. Msoro alifanywa arosto, tulimnyuria na yofeni mbonoko. Mshana na jifanya painting na tunajua ni chura umoroto. First class SGR, na dondoka chopa na jo. Bana boy kikolo, nilisikumiwa mpesa na jomo. Msoro alifanywa arosto, tulimnyuria na yofeni mbonoko. Mshana na jifanya painting na tunajua ni chura umoroto.
Bad man kila sector, atunaga ethics labda seska. Macho nyanya sura gangster, na msupako kutumogo teska. Aina pressure, busy ya kukipi trill, aina pesa. Rende mungiki mini maina njenga, kweli mlirauka but mini likesha. So jonya mazisha, no kipongo unapigwa bakora kwa kichwa. Na unachoranga giza na ushore nyongoro kiroro atibora mechipo. Unachomanga picha, miki choma na chomanga mbicho. Umechwaru umecharara na unachanga mkanga na magwarano. Usha kwanga kandranyo utaporo kipita. No faces, no IDs, no faces on IG. Many fucking rappers, no ideas. Tu ataki hapa, we don't hide shit. Yomboki ni ruma, mnapendanga ulimi. And I swear Islando atubebangi chuma, tunabebanga upini. Ndo mtajua mpimu. Still underground wrong choka before. Na usipime matao so fraka free show. Akijisunda makuwa bro, ntakwa rikoju. Watakujansa how John, takwa G-con. Back in the wood bro, ntakwa G-con. Rende ni wrong bro, ntakwa reforming. Pesa ni mob lakini sioni. Pressure ya Roy na BDCO.
First class SGR, na dondo kachopa na jo. Bana boy kikolo, nilisikumiwa mpesa na jomo. Msoro alifanywa arosto, tulimnyuria na yofeni mbonoko. Mshana na jifanya painting na tunajua ni chura umoroto. First class SGR, na dondo kachopa na jo. Bana boy kikolo, nilisikumiwa mpesa na jomo. Msoro alifanywa arosto, tulimnyuria na yofeni mbonoko. Mshana na jifanya painting na tunajua ni chura umoroto.
We don't care, ni kinyanya na mangolo. Niko man solo na nikonda so clock plus Napoleon na kolo. Mtoto jo anasumbwa tuza medampa kamoro. Atuori tomorrow, we got the hold and bado suzo za giza totoro. Smoke loud yani live on air, kushinda tama nkidi na ghost. Pia spot pesa tuko inadi vibaya, especially the pori melok. Clean bandits on the road, last scene dani andaye mesukwe na makrom. Flani long lasting kama wanjigi. Zile ndula za maops. Fucking in a fix, hizo siasa siko niko simple. Previous clan tiyo mchenzi yako obvio. Plena, yuru kanga ceiling to floor. Nili cock back the hammer but safety go off. Tuli crash mfupa bila meno. Kabla tujame anga ma canines. Na I'm the super striker hii maneno. Uneza nitanga shakes makena. Uskisi ndio petrol majibag mjini. Na squeezy bay ni LA. Plus hizo stories za ma informer siskizi. Mchizi try CNN. Bro daylight pickpocket. Pigwe nyongo lo man. Hatuna whole day. Nasikia sini ya jab kana kwamba. Hatuna jab kripo kupata.
First class SGR, na dondo kachopa na jo. Bana boy kikolo, nilisikumiwa mpesa na jomo. Msoro alifanywa arosto, tulimnyuria na yofeni mbonoko. Mshana na jifanya painting na tunajua ni chura umoroto. First class SGR, na dondo kachopa na jo. Bana boy kikolo, nilisikumiwa mpesa na jomo. Msoro alifanywa arosto, tulimnyuria na yofeni mbonoko. Mshana na jifanya painting na tunajua ni chura umoroto.